motu abu sabona kalinje bukute kute kute nokuthula ngenxa yezikhalo nokufa ololuhamba 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 ololuhamba
kije 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 niyababona bedlalanga izidumbu zethu baqabanga ukuthi asinalo lwazi sizokubabiza sibafundise ngaso uma bevuma siyokubaxolela Mabenga fumisi yokubaveza nezenzo zabo ezimbize mvelo Bazenza izazi zase Afrika Kije, kije, kije Nabaya bayesaba
Bahambela enxenye njengezi nkalankala Bakuqhuba imibala njengonwabo Kumba njenge zinyoka Bakamba amanga njenga mapepa
Kanti futhi bayakhohlwa nengxenye yabo inathi Kije, kije, kije Maye, maye Sikhala zimaye, maye
Kutula, ngenxa yezikhalo.